Classic Record. Chop 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 chop. Afra Fresh. Mi niki dam Twitter kuda nyimya.
Cecilia wachalo ina ye.
Mi amu kidiro Twitter nene kumiya.
Cecilia wachalo ina ye.
Mi niki dam Twitter kuda nyimya.
Cecilia wachalo ina ye.
Mi amu kidiro Twitter nene kumiya.
Cecilia wachalo ina ye.
You are not a loser.
It is all.